Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Ramo, Ramo, Ramo. Krishna, 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 Krish 女孩的